indaba yokuphila. Sabona umusa kaNkulunkulu ongafanelwe ngezindlela eziningi, njengoba ilandiswa uDouglas Guest. Njengensizwa esaba uNkulunkulu, ubaba, uArthur, wayenesifiso sokuba umfundisi waseWeseli. Nokho, lokho kwashintsha lapho efunda izincwadi zabafundi beBhayibheli, futhi eqala ukusihlanganisa nabo. Waphaphathiswa ngo-1914 eneminyaka engu-17. Kwaqhubeka impezo yokuqala lapho ebuthelwe empini. Ngenxa yokuthi wenqaba ukuhlanganyela kwezempi, wagwetshwa izinyanga eziyishumi eKingston Penitentiary e-Ontario, eCanada. Ngemva kokukhululwa kwakhe, ubaba wangenela inkonzo yesikhathi esigcwele njenge-colporteur, iphayona. Ngo-1926, u-Arthur Guest washada no-Hazel Wilkinson, umama wakhe owayethole iqiniso ngo-1908. Ngazalwa ngo-April 24, 1931, ngengane yesibili kwezine. Ukuphila komndeni wakithi kwagxile ekukhulekeleni uJehova, futhi indlela ubaba ehlonipha ngokujule ngayo iBhayibheli, yabangela ukuba nathi sikhule silazisa izwi kaNkulunkulu. Njalo sasihlanganyela enkonzweni yendlungendu njengomndeni. Ukungathathi hlangothi nokuphayona njengobaba. Impiezo yesibili yaqala ngo-1939, kwathi ngonyaka olandelayo, umsebenzi wofakazi bakaJehova wavinjelwa eCanada. Isikole zomphakathi zaziba nemikhosi ebonisa ukushisekela izwe, eyayihlanganisa ukushayela iflag indesheni nokuhlabelela iculo lesizwe. Mina nodadewethu omdala, uDorothy, sasixoshwa eklasini lapho kwenziwa le mikhosi. Ngamangala lapho omunye wothisha bami ezama ukungihlazisa ngokuthi athi mina ngiyigwala. Lapho isikole siphuma, abafundi abaningane engangifunda nabo bangishaya bangigenqa phansi. Kodwa empeleni, lokho kwaqinisa ukuzimisela kwami ukulalela uNkulunkulu njengombusi kunabantu. Izenzo 5, iverse 29. NgoJulayi 1942, ngeneminyaka engu-11, ngaphaphathizwa ethangini lamanzi eplazini. Lapho kuvalwa izikole ngangeba yiphawu elisizayo. Ngomunye unyaka, ngahamba nabazana abathathu sayensimini engabelwe enyakatho ye-Ontario, sayoshumayeza abagawuli bemithi abahlala lapho. Ngo-May 1, 1949, ngaba iphawu elivamile. Njengoba egatsheni kwakwakhiwa, ngacelwa ukuba ngiyosiza futhi ngaba ilungu lomkhaya waseBethel yaseCanada ngo-December 1. Ngabelwa ukuba ngisebenze emnyangweni wokunyathelisa futhi ngafunda ukusebenzisa umshini wokunyathelisa. Amasonto amaningana ngangisebenza ebusuku, nginyathelisa ipheshana elichaza indlela abantu bakaJehova ababeshushiswa ngayo eCanada. Kamuva, lapho sengisebenze emnyangweni wenkonzo, ngaxoxa namaphayona ayezekhonza eQuebec, indawo ngaleso sikhathi umsebenzi wethu owuphikiswa kakhulu kuyo. Omunye walawo maphayona kwangumary Zazula owayesuka e-Edmonton, e-Alberta. Ngenxa yokuthi yena nomfowabo omdala uJoe benqaba ukuye ukutadisha iBhayibheli, abazali babo ababeshisekela inkolo yobu-Orthodox babaxoshe ekhaya. NgoJuni 1951, bobabili baphaphathizwa futhi ngemva kwezinyanga eziyisithupha baqala ukuphayona. Njengoba sixoxa, ngayithanda indlela uMary ayivuthwe ngayo ngokomoya. Ngazitshela ukuthi, uma ingekho into ephazamisayo, lena intombazane engizoshada nayo. Sashada ngemva kwezinyanga eziwu-9 ngoJanuwari 30, 1954. Ngemva kwesonto, samenywa ukuba siqeqeshelwe umsebenzi wokujikeleza, sabe sesijikeleza iminyaka emibili enyakatho ye-Ontario. Njengoba umsebenzi wokushumayela waqhubeka wanda, kwaba nesidingo sesithunywa zevangeli. Ngenxa yezinto esasesibhekane nazo, ubusika baseCanada obandayo nomiyana abacasulayo ehlobo, sabona ukuthi singakwazi ukubhekana nanoma yibuphi ubunzima kunoma yisiphi isabelo. Ngakho sathweswa iziqu eklasini lamashumi amabili nesikhombisa esikoleni saseGiliyadi ngoJulayi 1956, kwathi ngoNovemba sabe sesisabelweni sethu esisha eBrazil. Ukuba isithunywa sevangeli eBrazil. Lapho sifike egatsheni laseBrazil, sezwa ulimi lwesiPutukezi okokuqala ngqa. Ngemva kokufunda ukubingelela nentshumayelo ethatha umzuzu yokuhambisa umagazini, saqala ukuhlanganyela enkonzweni yasensimini. Uma umninikhaya ebonisa isithakazelo, sasikhuthazwa ukuba sifunde imibhalo echaza ukuphila ngaphansi kombuso kaNkulunkulu. Ngosuku lwethu lokuqala enkonzweni yasensimini, owesifazane othile walalelisisa, ngakho ngafunda iSambulo 21, iverse 3 no-4. Ngemva kwalokho, ngaquleka. Umzimba wami wawungakujwayeli ukushisa nomswakamo, futhi lokho kwakuzoba inselele eqhubekayo. Sasabelwe edolobheni laseCampos, manje elinamabandla angu-15. Lapho sifika kwakhona iqembu elilodwa kuphela kanye nekhaya lethunywa zevangeli owahlala kulo odadabane u-Esther Tracy, uRamona Bauer, uLouisa Schwartz noLorraine Brooks, manje ongwakwaWallen. Isabelo sami kulelo khaya kwakuwukwasha izingubo nokutheza izinkuni ukuze kuphekwe. Ngomunye umsombuluko okusihlwa ngemva kokulungisela inqaba yokulinda, kwafika isivakashi esasingasilindele. Umkami wayephumule ecambalele kusofa njengoba sixoxa ngokwenzeka ephakathi nosuku. Lapho ethi uphakamisa ikhanda emqamelweni ukuze avuke thushu inyoka, kwaba ongaphansi ongaphezulu, kodwa ngagcina ngiyibulele. Ngemva kokufunda isiputukezi unyaka wonke, ngamiswa njengomboniso wesigodi. Sasiphila ukuphila okulula emaphandleni, singenawo ugesi, silala phansi futhi sihamba ngamahhashi adonsa inqola. Ngesinye isikhathi sishumayela ensimini engabelwe, sahamba ngesitimela saye edolobheni elisezintabeni, safike saqasha ikamelo lapho. Ihhovisi legatsha lasithumelela omagazini abangu-800 ukuze sibahambise ensimini. Saya siphindelela eposini siyolanda amabhokisi omagazini, siwaqula ngezandla siwayisa endaweni esasiyiqashile. Ngo-1962, abazalwane nodade abayisinywa zevangeli baya esikoleni senkonzo sombuso kulo lonke laseBrazil. Kwaphela izinyanga eziyisithupha ngihambela lezi sikole, kodwa ngangahambi noMary. Ngafundisa kula madolobha, eManaus, eBelém, eFortaleza, eRecife naseSalvador. Ngahlela umhlangano wesifunda ehole elidumile lomculo eManaus. Izikhukhule zabangela ukuba singabi namanzi ahlanzekile okuphuza kanye nendawo okuphakwa kuyo ukudla. Ngalezo sikhathi kwakuthengiswa ukudla emhlanganweni. Ngaxhumana nombutho wezempi, isikhulu sakhona ngomuso sahlela ukuba sithola amanzi ahlanzekile. Sathumela namasosha ukuba sakhela amathenda amabili esasophekela futhi sidlele kuwo. Njengoba ngangisahambile, uMary wayishumayela endaweni yamabhizinisi okhunywa kuyo isiputukezi, eyenabantu abakhathalela ukwenza imali kuphela. Akawazange ukuxoxa ngisho nomuntu oyedwa ngeBhayibheli. Ngakho wathi kwezinye izikhonza seBethel, iPortugal iyindawo yokugcina engingafuna ukuhlala kuyo. Qagela ukuthi kwabe sekwenzekani. Ngokushesha nje ngemva kwalokho, sathola incwadi esimema ukuba siyokhonza ePortugal. Ngaleso sikhathi, umsebenzi wethu wokushumayela wawuvinjelwe kulelozwe. Kodwa sasamukela isabelo ngisho noma uMary ayisashaqekile. Ukukhonza ePortugal. Safika eLisbon, ePortugal, ngo-August 1964. Abafowethu babeshushiswa kakhulu iphiko elizimele lamaphoyisa asePortugal. Ngenxa yalokho, kwakungcono ukuba singamukelwa muntu lapho sifika ukuze sigweme ukuhlangana nofakazi bendawo. Sahlala emzini oqashisayo njengoba sasalinde imvume yokuhlala kulelozwe. Ngemva kokuthola amavisa ethu, sathola indawo esingahlala kuyo. NgoJanuwari 1965, saqala ukuxhumana nehhovisi legatsha. Yeka ukuthi sajabula kanjani lapho siye emhlanganweni webandla kokuqala ngemva kwezinyanga ezisithupha. Sathola ukuthi amaphoyisa ayesesha amakhaya abazalwane nsuku zonke. Ngenxa yokuthi amahholo ombuso ayevalwa, imhlangano yebandla yayibanjelwe emzini yabazalwane. Amakhulu ofakazi athathwa ayiswe eziteshini zamaphoyisa ukuze ayophenywa ngemibuzo. Abazalwane babephathwa kabi ukuze basho amagama alabo abaqhuba imhlangano yebandla. Ngenxa yalokho, abazalwane baqala ukubizana ngamagama njengokuthi José noma Paulo esikhundleni sezibongo. Ngakho nathi senze okufanayo. Ukunika abafowethu ukudla ngokomoya yikhona okwakusemqoka kithi. Umsebenzi kaMary kwakuwukopisha isihloko zenqaba yokulinda nezinye izincwadi, bese enza izingqwembe ezayisetshenziselwa ukwenza amakhophi engeziwe. Ukuvikela izindaba ezinhle enkantolo. NgoJune 1966, kwaba necala elaqulwa enkantolo eLisbon. Wonke amalungu ebandla laseFeijó angu-49 amangalelwa ngokuya emhlanganweni ongekho emthethweni emzini womzalwane. Ngabalungisela ukubhekana necala. Ngababuza imibuzo, ngenza sengathi ngingumshushisi. Sasazi ukuthi ngeke silinqobe icala, kodwa saqaphela ukuthi lizonikeza ubufakazi obuhle. Umeli wethu waphetha inkulumo yakhe ngokucaphuna uGamaliyeli wangekhulu lokuqala. Leli cala lafika kwabezindaba futhi abazalwane nodada bangu-49 bagwetshwa izinsuku ezingu-45, abanye bagwetshwa izinyanga ezinhlanu nesigamu. Siyajabula ukuthi umeli wethu onesibindi wasamukela isifundo seBhayibheli futhi ushone eseya emhlanganweni yebandla. NgoDisemba 1966, ngamiswa njengomboniso wegatsha futhi ngachitha isikhathi esiningi ngisingatha izindaba zomthetho. Ilungelo lokuba ofakazi bakaJehova bajabulele ukukhulekela ngokukhululeka lavikelwa. egcineni saqashelwa ngokomthetho ngo-December 1874. Umfowethu Nathan Knorr nomfowethu Frederick Franz abavele endlukulu yomhlaba wonke bavakashela iPortugal ukuze bajabule kanye nathi emhlanganweni wengqophamlando e-Oporto nase-Lisbon oyethanyelwe abantu abangu-46,870. UJehova wabangela ukuba kube nokwanda esiqhingini esinengana okukhulunywa kuzo isiPutukezi, hlanganise i-Azores, i-Cape Verde, i-Madeira, ne-São Tomé, ne-Príncipe. Ngenxa yokwanda, kwanwetshwa igatsha ngo-1988. Ngo-April 23 walowo nyaka, umfowethu Milton Henschel wengamela umbuthano wokunikezelwa kwezakhiwo ezintsha zehhovisi legatsha owawethanyelwe abantu abangu-45,522. Kwakuthinta inhliziyo ukubona abazalwayo nodade abangu-20 ababekhonze njengeyithunywa zevangeli ePortugal bebuthene kule senzakalo esiyingqophamlando. Sazuza ezibonelweni zabathembekile. Kuyo yonke le minyaka, ukusihlanganisa nabazalwane abathembekile kuye kwenza ukuphila kwethu kwaceba kakhulu. Ngafunda isifundo esibalulekile ngesikhathi ngisiza umfowethu Theodore Jerex lapho ehambela amagatsha. Ihhovisi legatsha esasilihambele lalinezinkinga ezinkulu futhi amalunga ekomiti yegatsha ayenze konke angakwenza. Ewenza akhululeke, umfowethu Jerex wathi, manje isikhathi sokuvumela umoya ongcwele uba usebenze. Ngesinye isikhathi sivakashele eBrooklyn emashumini eminyaka edlule. Ngesinye isikhathi sivakashele eBrooklyn emashumini eminyaka edlule, mina nomkami uMary sachitha isikhathi nomfowethu Franz kanye nabanye abambalwa. Lapha ecela ukuba aphethe lo mbuthano ngokusho okuthile ngeminyaka eminingi ichithe ekhonza uJehova. Umfowethu Franz wathi, nakho enginganikhuthaza ngakho. Namathela enhlanganweni kaJehova ebonakalayo kumnyama kubomvu. Iyo kuphela eyenza umsebenzi uJesaya labafundi bakhe ukuba bawenze, ukushumayela izindaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu. Mina nomkami siye sathola injabulo yangempela ngokwenza lokho kanye. Sisasikhumbula isikhathi ezimnandi sabanazo sihambela amagatsha. Lokho kuhambela kwasinika ithuba lokubonisa indlela esiyazisa ngayo inkonzo efezwa abasebasha nabakhulile nokukhuthaza bonke ukuba baqhubeke nelungelo labo elikhethekile lokukhonza uJehova. Iminyaka isihambile, sobabili sevile eminyakeni ngu-80. UMary uhlushwa izinkinga zempilo eziningi. Uvivinyo lwelwa lolonga ukholo lwethu futhi lwasenza sasimisela nakakhulu kulondoloza ubuqotho. Lapho sicabanga ngokuphila kwethu, siyavuma ukuthi siye sabona umusa kaJehova ongafanelwe ngezindlela eziningi kakhulu. Umbhalo waphansi uthi, ngesikhathi kulungiselelwa ukunyatheliswa kwalesi sihloko, uDouglas Guest uye wafa ethembekile kuJehova ngo-October 25, 2015. Umbhalo waphansi uyaphela. Sesiphelile isihloko.